Hán, nãy giờ qua phi.
Mimo, waambie kwa tuko.
Kuja bibi, chukua dulio uende cheze uko ndani, sawa?
Uko.
Mam, last week nilikwambia naenda bash kwa kina Mary. Nilikuwa naenda sasa hivi.
Oh, yes. Na. Hizi dawa ni za nini? Kwani uko mgonjwa?
Asiko mgonjwa, hizi ni prep, zinafanya nishi a healthy and better life.
When used correctly and consistently, PrEP is proven to be highly effective in reducing one's risk of contracting HIV. PrEP does not protect against STIs. It should be used together with condoms. PrEP does not protect against pregnancies. Remember to use contraception. For more information, one should call 1190. Go to prep.nescorp.org or visit their nearest public health facility. Chagua PrEP. Chagua Life.